해봐요.
Hola yo mi bada vuta ni kuvute leteke choboga tukusuke kisha ya koroga tukusute acha uzoba na uoga imanishu sipopoteza usitafute hawaelewani na mambo haeleweki yani mshalango mwandiko usomeki mani azinyweki pombe alichomeki jani haeleweki mtu haeleweki nyani sindo watu kutu na kutu hatuna mbele ya wasela nondo tumekuja na vyuma tukimwaga mbogo jo tunamwaga na nguna we don't care wakinuna na tukai meza moja na maselfish wasijua kamwaga mhaji kwenye main suite so like a shadow spala mie mambo king of the jungle ne lampage wanaona ntazama kama Netflix biza kitana wana 24-6 na siyo kiasi kuliflash na kuinvest na depends na pocket yako ila tuko pesh na tukesh kuna muda wa mapensi na business na uchesh na kudance na mabest na yani flashy yo it's so funny bro jinga kuweka rehani ro what up what up hello hello we are taking over tayari kimenuka watu washa oza wanawaza arusi kabla ya kutongoza ni kabla taa kunywa tu ngilisha koza unavo feel na jifeel wakumweka kando utamjua kwenye bill kabla ya fake mambo wanzega kuwa real kwa sona mipango atufai kwenye deal over
Yeah. This is how it goes. So I cool. Believe, baby. Like a fish in a goddamn pool.
Listen, nipo kwenye game tangu 2010 paka leo zee na sumeko. Alafu kila goma kitoka kitaine leweko. Alafu bado tuna maintain na dileo atujaizwe leko. Tell you niggas tuko sawa wakiweka tunaweka I love sis tushwi na have rappers waki sushi Paka pewe promos za kuboosti Kweli wana chana chana ila lines awa zini gusi Labda kichana chana matusi Shit, I admit it Paka hivi sasa sijona rapa mkali kamimi I admit it Miniko tofa uti kama mnavufanya nyini I admit it Sinoda di swaga baba miri mtoto wa mjini I admit it
Tell the better to tell the dinner. So, I was the noon, I could turn out on a pole. Jack, I didn't pack up my cheese when I turn a roll. So, you already know. You was this in the game, just let control, just take it easy. Calm down, yeah, yeah, calm down. Let's get a roof of people, you need to know young killer. So, you better run for killer. See ya.